Sagaling Amerikat. Sagaling Amerika sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii lama walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra.
Weerarri dhibee koleeraa naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti mul'achuu isaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa Biiroo Fayyaa Oromiyaatii fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo waa'ee dhibee kanaa sagalee Ameerikaatii fi himanii jiru. Sahaay Daamtoo gabaasa qabdi.
Godinaalee Oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Godinaalee Gammoojjii fi Hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Biiroo Fayyaa Oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee Gujii fi Boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jiraachuu himanii.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee, Arsii Lixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godina tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keeziin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaate jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa Daawwii Saran, Daawwii Qaachan, aanaa Raayituu akkasuma gammoojjii aanaa Girniir naannoo Gaamoodutti Odaadhaa gadi akkasuma naannoo Laga Hidhaa Adeellee Harree naannoo jedhamu hunda isarrattu koleeraan mul'atee jira jechuudha.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitootessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2276 ga'eera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anitti tatamsa'insaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Harannaa Bulluqitti dhibeen koleeraa mudatee yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaagaraa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baasii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa 5 keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Arsii Lixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoggansa balaa fayyaa hawaasaaf laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kuni namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira ga'uun fi gabaasuudha. Taasisee bakkee gabaafameetu jiru kanatti eenyu faayin kanaan tuqamee maali rakkoonsaa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaansaa ammam gaa kan jedhu ilaalla.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bunni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan.
Keessumaa yeroo roobni dhufu kana dhiqeelee darbuu danda'a. Bakkeen itti dhiqameetu deemamu sun immoo hawaasni gara gadaan jiran caala miidhamu. Sababii ta'eef akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman sun immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisudha jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an weeter diriipiin keemikaals kan jedhamu sana kennuufiin akka bishaan gaarii akkaataa jennu kana mana manatti bakkee rakkoon kun jiru kennuufi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akkasiin itti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka fayyaa fuudhaa wajjin ta'uun sanoondee sudhaan qophoofnes jiru.
Jiraataa godina Gujii ta'uusaanii kan himan namni tokko maqaa koo hin waamnaa kan jedhan dhibeen koleeraa godina Gujii aanolee adda addaa keessatti erga mul'ate guyyaa torba lakkoofsiseera saffisaan tatamsa'aa jiraa jechuunis himanii.
Aanaa Girjaa, aanaa Wadara, aanaa Harqalloos darbee mul'achaa jira. Amma aanaa Adolaa Reeddees jalqabeera. Aanaa Wadaraa keessa naannoo nama 100 itti qabameedhani. Ammas darbee aanaa Adolaa Reeddee keessas mul'ata jira. Kun qabatamaa wanta lafarra jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisa isaa jira. Keessattuu aanaa Wadaraa fa'aa guutumaa guutuutti amma haala sodaachisaa keessa jira. Yaalas akka gaarii argataatti hin jiru. Kan qabameelleen fidanii bakka tokkotti sabaasabu jira. Achumaan darbee baay'inaan dhorkuu hin dandeenye. Fattumalee baay'eetu jira. Gargaarsi gahaan hin jiru.
Dhibeen koleeraa kun godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti baatii 8 dura mul'achuu eegale. Namni mallattoo dhibee kanaa ofirratti arge qofaatti of baasee hatattamaan gara dhaabbilee fayyaatti akka deemus dhaamaniiru. Dr. Tasfaayeen.
Kunni kun dhukkuba hakkee fi baasaa sardaadha. Yeroo namaaf hin kennu jechuudha. Tokko tokko baasaan jiraachuu danda'a. Irra caala garuu kan inni ittiin beekamu bobbaa albaatiidhaan jechuudha. Albaatii sardaa ta'een beekama waan ta'eef namoonni kun gaafa hokkii yookiin baasaa cimaan isaanirra ga'e yeroo ka'an hin beekne caal dabalatu jechuudha. Sadii fi caol jedhameetiin hiikama. Garaa kaasaa baay'ee bishaan qabu dhukkubbiin qaban gubaallee hin qabaanne dafee sarreetti dhufu yoo jiraate gara dhaabbilee fayyaa dhaquu qabu jechuudha. ORS fudhachaarra gara dhaabbilee fayyaa dhaquuni ergaas guddaa jechuudha.
Dhibeen koleeraa kun daran babal'achuu mala. Haala amma jiruun kan jedhan hooggansi kun hawaasni bishaan dhugaatii fi nyaata nyaatu sirnaan qulqulleessuuf bilcheessuu tuttuqqii irraa of qusachuu fi qulqullin dhuunfaaf naannoo isaa eeguun dhibee lubbuu namaa galaafatu kanarraa ofiif maatii isaa tiksuu qaba jechuudhaanis Dr. Tasfaayee Kabbaboo dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Damxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International gabaasa waggaa kan akkaataa biyyoottan mirga namoomaa keessummeessaa jiran irratti xiyyeeffate torban kana ifa taasisee jira. Gabaasa kana keessatti bara 2022 keessa haala mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tures ilaaleera. Tujubeen bal'inaan dhiyeessiti.
Mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa Tigraayiif ergamurra ugura kaa'uu itti fufuudhaan baatee hagayyaa hanga sadaasaa yeroo jiru keessatti immoo dhiyeessiin guutummaadhaan akka adda citu taasisee jechuudhaan gabaasi Amnesty International beeksisee jira. Amnestiin ajjechaa gara jabinaaf hidhaa dabalatee waggaa sana keessa keessumaa Itoophiyaa keessatti raawwatame ka jedhe dhiittaalee mirga namaa bifa hedduu qaban gabaasa dhimma mirga namaa kan waggaa keessatti tarreessee jira. Dhalattoonni Tigraay 10,000 hedduutti lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuun argatiin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaa irratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'ee lakkaa'amuu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkawwan kana qulqulleessuuf waadaa seenee ituun eegin hafuu isaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddii hedduu fokkaraawwan saalaa humnoota Tigraayiin raawwatameera jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti kan qoodame gabaasi Amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoo fokkar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa 1,000 lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Gabaasi Amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaas komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnestii kun itti fufee mootummaan miseensota hooggana adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaataa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira jedha. Radet debiudan ajajamana murtij absuran namonni kun bara 2020 jalqabe hidha keessa kajiran ta'uusaaf manni murtii walii galaa federaalaa baati ebla keessa ajaja dabarse hordofe himannaa shoro keessummaa irratti dhiyaate waggaa 2 fi dhaa keessa katuran koloneel gammachuu ayyaanaaf angawaa olaanaa dabilisummaa oromoo kabroon poolisii hidhaadhaa gadhiisuusaa gabaasa kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun rataa'aan adda bilisummaa oromoo budaa'uun ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatii eebla bara 2021 qabee hanga baatii bitootessa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turanillee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansi isaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaaf Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii amnestiin gabaasa isaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeella keessa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baatii bitootessa darbe keessa waajjirri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uu eereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni amaaraa rasaasan rukutanii ennaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii waxabajjii keessa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne baatii adoolessaa ittaanu keessammoo dhalattoonni amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina qeellama Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Dabaluudhaanis baatii hagayyaa fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan shanee jedhu godina horroo gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni amaaraaf oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a hagayyaa keessa humnoonni faannoo amaaraa magaalaa horroo guduruu agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee horroo guduruu 3 keessatti lammiiwwan oromoof amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa ture naannoon kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa rooba gannaa kan idilee olii argachuu akka itti fufu dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Adama Barraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee meteorolojii Itoophiyaa Booranaa fi Gujii naannoo Somaalee gama kibbaa fi Affaariin dabalatee torban kana rooba idilee olii argatu jedhaniiru. Gama biraatiin jiraattonni godina Booranaa bokkaan roobuu isaatiin gammadanus ammas balaan rooba hordofee dhufu beelladoota isaanii akka jalaa hin miine sodaa qaban ibsanii jiru. Galmoo Daawwiti dabalata qaba gabaasa kanarratti.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbe muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen gana darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota 4 dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobu malu akeekachiisee jira. Obbo Mulaa Alamaa Barraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Booranaa Gujii Dabuubaayi Baalee Zoon akkaabi la bedoota bobbo akkaabi shinqatinaa bota wachoo chilo bemexanana betan ጥቅስ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ እንደ እያለ ሞት
Tiburumia, Warina Kaburanaf, Gujida Velatina, Nulikanati, Bukana Man, Gudate, Rogugal Mifan Nijera, Fakinyaf Gafro Vida Vivito, Tesadik Demila, Babakumala Maftik Demisadi, Muyalit Bukan, Militras at Detamis at Det Rogugal Majra, Kunjachan, Rogugudada, Mas Nanulin Kun. Tenat Guyota Sadin Ufen Kanaf Guyatrova Millilitras or Domalergatu. Kanakofan Limiti Kibinan no Sumali Nano Kavredar Tavalate Guyat Rova Millilitras or Doma Argatati Kanturan. Kanaf Bakiwan Ani Amasif Eratrimartu Rovi Javankun Wamuda Churandov of Ekanota Sukaban Yadaj Dabarfetur Ban.
Roba ganakan akan argatan kista takka gudna boranati. Obo goli chado yo jiratan magala ya ballo. Gudna boranati romni guddan bakke dut robu dubbatani. Ammas garu bakke war romni kuningeni kanil le jirachu dubbatu.
Gawab madda amma robi erga robi amma nanno torbe sokko akkas gaira. Analunda olinga jira amma gawab maddi anane agamma robi nargatini ambe kunjiru. Wagudo gatan buwa ye gatan wanti borani juru roban jire sejama borani durani yu sodan jurtimo horini erdiro wakir obamma horin ka gona tumase tumme darbe amma horin ka qabban roba hanani kaduma tu jira amma le sodan kamnu qabban kan ra horinam pakaya bukaka eda alkar roba bulkun hori mona se chalon sodom didama alkan to kot ka oda dabani mona se chatta fam baye wan jirani amalle borani addu gudda qaba amma bokkar robe urma tacce ne orin jira se chumiti loti ka da torbe la mamalle soda jira qabban kan rorin afun isu danda
jirata ya ballo bogolichi amalle jirata to gurnicha fitum sigar gar sa tasfamu ittifufu akkagabu yemani kesuma ammo konnambultota Warasangan kon najala sababong gedu mefi degasika jilanjira chuaka kabulle gafatani jiran. Abu mulale mabarat abata meteorologi chupia tiga gisangari raga alek lensa ati ordo piwai honge. Romne amma boro natida balate kibbafi kababai chupia turobu anse kun ka wakti roba gan natawu darbes wakti roba gudichakan kabutawu irani. Bishambo ka boka kanarra argamu elafi malekani nkabame faidara ulchun lebar bachisata udu batani jiran. Abata raga alek lensa chupia dimaroba kanat Fiarek lensa biar tiwali galan kanipsu, gabas raga lensa jauh terufani, guya murasa keserti, akai fatah isuf juru, obumulalam dabelatan du betani jiran, gabas kali Amerika, galmudait, shaba, adamara.
Mumichi ministera motumwa Ethiopia Abiy Ahmed jalkaba torban kana mana mare bakka bu'oota irratti ibsa kennanin kore gare hidhattoota warana bilisumma oromo wajjini walarge mari arara mijeesu dhaabuu isaani himanii jiru karaa biraatiin dubbima warana bilisumma oromo wanti mumichi ministera jedhani dhugaa akka hin taane VOA'tti himani dhimma kana irratti gabaasni sahaayi daamtoo qindeessite kunooti
Manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana mariirraa ka'een hidhattoon biyyatti keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaadha hawwaliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'ee jira.
Wagota sadandar ban nanno litafi kibaki setti waliti buinsa humno teitatan walintain lubbune dundar bera kabenye dumman chera amma sakasuma manchajra waliti buinsa kana karana gan furuf motuma nanno romia wamicha tasin ogan sabawshani wamicha kana fudachun fedi agarsisanis hato malek amulela manjittu tisuchin nagabu sufu gudame kabatamani mullanne rakko nagenya alama ke sejru kana furufi nagenyi kabatamana kadufuf motuma federala tasimo kamir dofajra akasumas sabo waliti buinsa kana buralim soma warbada andevsani jaruf malgucha jra mootumman.
Rakkoolee nageenya karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessachuu'an kan shanii jechuudhaan dheeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁማል። የሰላም ድርድሩን የሚመራ
ኮሪንግ ዱገሌሳ ማሪታሴ ዳና ፕሬዝዳንት ፓርቲ ኬንያቲን ኮሪንግ ዴሴራ ከወሊገልቴ ማሪና ኬንያ ከነ ሆከን ሸኔላልጂሴ ጆተ ለማንደርበን ያሊን ሸኩዳኒ ኦልታስ ፈሜጅራ ወንትረክሳቴ ሁምነቂን ዳዋንን ታኒፍ ሁምኖኒ ወሊን ሃሶፍ ነው ጀኖፍ ያዳዳ ዳዋን ቀበተኒ ፈኒፍ ቧምበርባደሙ ይነርገምኒ አቶ መሌዋ ምችነ ኬንያ ሞቱማና ኖሮሚያ ታስሴ ከሞቱማን ናኖው ሮሚያውፊን ራውቴው ሶንታኒ አከፓርቲ ቲማሪያኒ ሙርቴስኒ ኮሬዳና ፕሬዝዳንቲቲን ሆገነው ሁንዴስኒ ረቲ ከንሆጂ ኤገልቲፍኒ አመስ ነገኛ ቃምኒ ጅቡጅረጀዴ ይያዱ ሰምኒሳስ ነሞተ ሄዱቱሚ ደማጅራ ቡቃጅራ ከናፍ ቃምኒ ንዱምቱ ነገኛ ኒበርባደጀዴ ነብተጣ ገመኬኛን የሚች ነጋን አከፍርማት አርገቱፍ ጭምስኔ ነውጀና
ዋምች ነገኛ ሞቱማናን ኦሮሚያ ሄዳቶት ናንቸ ኬሰሶቹ አንይ እስቲ ካለቲ ሞቱማፊ ፓርቲን ካኤን ካንታይስ ፈመተውስ ያደጭ ዘኒሩም ሄዳቶት ናኖ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ቂማንቶሊን ማሪካና ነጋን ታይሰሚን ቡአነር ገሚራጅቹን ካንሂማን አመስገሩ ጎቱማን ጎቱት ዲሞኒ ሀፋን ሂንጁጆቹን ሂንደንደ አሙጆቹን ኢብሰኒሩም ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ ሃይመት ሄዳቶት ሸኔጀቹን ኢራን ወሊን ማሪን ኤገለሙሳ ካምፓር ለማብየት ይረት ኢብሰን ኢላል ሱዳን ከንጋፈ ተመንዱ ቢሂማን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኢድላ አዱኛ ኦዳ ተርቢ ዴቪ ኪነኒን
ወንቲ አቢንዱ በደ ከድበር በጥሩጋን ታኔ ሹበርባና ወዋይ መሪ ነገርረቲ እጅኑ ከኛ አረሚት የሜቅ ይፈጎኔ ወንቲ ጆተ ደርበን ከነረ ከነከሰቲ ወጀቻት ወንስርንጂ አከ ወራንጂ ብትና ወረት ወጀቻት ቢንኩኒ ማሊ ስኮንዳሎ ተደድ ኦክሳን ኩንለማኒ አከሳኒ ከታኒ አመንሲ ሱረት ወጀቻት ቢንኩኒ ዋይ ነጋሚት ወራነ ከነብትኔ ሱሚት ዋይ ነጋዱ በጅ አከ ፓርላማረቲ ኢፍሰሜ አከዋን ነጋረ ነጋ ወጀቻት ረኒ ፈከሰዲ ዱበቱ መሌ ሱኒ ኦጂ ዲጉም ሳቱሬ ሰነራከፍ ኩፍኩሰተኒ ሲሜካ ኢፕሲኔራ ከነዱረዩ ዋነከስ የከሰመጀ ሳቱራኒ ሲሜካ ኢፕሲኔራ ገሩ አመስከኑኒ እሹወርባኑ ንቲ ማሪናጋሴ ነው ኮፒዳ ስከራሰለ ጮፍኔ ሲምቤክኑ አከዋኒ አጀጃን ግዱ ገሌሳን እንጅር አከዋኑ ጋንሲ ግዱ ገሌሳን እንጅር ከዋነከስ ቲ ፈከሽ ወርባዶ ገሩ አከውጋን ታኔ ወመተቲ ሹወርባዶ
ኦቦኦዳን እትደበሉዳን አዲኤምሲ ታስፈማቱሬ ቆቆዳ ዳመሌ ማሪካራና ጋሚት ይጀቹን ኤራኒሮ
ቶኮቶኮ ኩነሜ ከቺ ሹረቲ ያሊ ወቻቱሬ ሹኒ ሚልኮ አካም ኮዲን ሲጅሩቲ ኢፍሳጅሩ ገሩ ኮዲን ሰሰለውፍማ ኡሙ ያለን ደጠበል ወቸከሲ ዮሞርገሙ ኑብራ ሸኪ ኡማመሌ አከዋን ስርንቺ ኡጉማ ነጋ በርባዱ ጋፊ ከሰጋች ወቸከሲ ዮከራቶኮን ወባይ ነጋቱ ዱበታኒ ከራ ዶክሳቲ ለመዋነ ከሲ ወረት ዩሙ በባአኒ ሸኪ ከሰገ ኑገልቻ በርፈዲውማ ስርንቻዩ ለመሸኪ ሲሰ ገሩ አመስ አቅመ ይሮሜ ከስኔ ጅሩም ኑመሪ ነጋ ሰኑኺ አረሚቲ ወጋ ፍራንካ ነጎቱ ኮፒ ቱረ አረሰና ኮፒዳ ጀቾኒ አቢ ከየሮሳዴ ገቱ ስሚቲ አከዱጋን ታነሲ ኤረዴቢን ይሱበርባድ
ረኮሌ ነገኛ ማሪን ፍሩፍ ሞቱማን ፈዲ አከቃቡ ካሰኒሩ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ጀደርብ ፕሬዝዳንት ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ያይጨፈረት ቃሙልን እንደተኒ ናን ኦሮሚያ ከሶቹ አን አራራን አከገለንጀቹን እሱን ሳኒ ይያደተማም ሀተኡቲ አከምቲፊ ሀለከም ከሰት ወንተጀዱረቲ ወንት ኢፋን ኢፕሰን ሂንጅሩም ዱብሂማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ከመሳኒቲን የሮከምቲዩ ማሪ ካራ ነጋቲቭ ዱርሰኪን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹን እጅኑ ሳኒ ኢፕሰን ሂንጅሩም ከባስተገለ አሜሪካቲ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun sagale amerikat
manni mare walo party le siyasa nanno benchangul gumuzi nanni chake satti filannon akata sifamu gafachu isa ebsejira bordi filanno biya le sa ethiopia ti wajirri nanni chagaru gafini akka hin dhiyaanne ibsuudhaan karoorri yeroo ammaa naannicha keessatti filannoo taasisuudhaafi baye hin jiru jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kan harkaa qaba.
Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi dura ta'an paartii warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul beenan obbo Abdul Salaam Shangil manni maree waloo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaa bara 2013 baatiyoota wajjii keessa adeemsifame waan bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz hedduu keessatti adeemsifame nafeef akka bara kana keessa adeemsifamu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Beenishaangul Gumuz poolitikaa paartii hojii gaaraa Mugurbeet yaa'u ba'a 14 baara 2007.
Nuti miseensotni mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz torban darbe keessa bitooteessa 14 walga'ii adeemsisneen murtoo dabarsinee jirra. Kanaanis manni marii naannichaa yeroo ammaa kana akka mootummaatti geggeessaa jiru kan bara 2007 filatame waan ta'eef kunis sirrii akka hin taanee fi filannoon bara 2013 biyya kana keessatti adeemsifame asitti bakkeewwan hedduutti waan hin adeemsifamneef uummatni mootummaa hin filatamneen waan bulaa jiruuf kunis sirrii miti gamaagama jedhu geggeessinee jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaas hamma caamsaa 30 bara 2015 kanaatti qophii barbaachisu hunda xumuruun filannoo akka adeemsisu jechuun murteessineerra jechuun dubbatan. Paartileen badhaadhinaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa ABN paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa paartii haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa IZIMA fi dhaaba tokkummaa Itoophiyaa Maraa MEAD waliigala paartileen torba bakkeewwan bara 2013 filannoon hin adeemsifamnetti akka geggeessamu gaafachuu himanii wantoota taasifamuu qabu jedhan irratti illee walitti qabaan kun akkas jedhu.
Mirkaa'uun mizgabaa itikaahedoo zaaree 2 balaayi yaasqottare filoona.
Paartileen siyaasaa waggaa 2 dura filannoo irratti hirmaachuuf kaadhimamtoota dhiyeessaniin dorgomu waan hin dandeenyeef akka kaadhimamtoota bifa haaraan galmeessaniif akkasumas paartiin Guudeen yeroo sana waan kaadhimamtoota filannoof hin dhiyeessaniif akka kaadhimamtoota dhiyeessu gaafanneerra. Namootni bakka biraatti adeeman kan du'anis waan jiraniif akkasuma namoota haaraatiin bakka buusamu qabu. Akkasumas bajatni ittiin duula filannoo taasisan paartilee hundumaaf akka gadhiisamu gaafanneerra. Yeroo gannaa roobni roobee waan laggeen guutaniif bakkaa bakkatti socho'uun rakkisaa ta'uu waan maluuf hamma danda'ametti caamsaa 30 dura filannoon akka geggeeffamu taasisuu kan jedhus akkasuma gaafannee jira. Dhimmi biraan gaafannee immoo meeshaaleen filannoo raawwachiisuuf oolanii fi sanadootni filannoo waggoota 2 dura turan hunduu maqsamanii akka haaraatiin bakka bu'amanillee akkasuma gaafannee jira. Ammatti boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf gaaficha dhiyeessinee deebii eegaa jirra jechuun dubbatan. Miseensi koree hojii raawwachiistu mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz fi itti gaafatamaan dhimma siyaasaa paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa obbo Yohaannis Tasammaa gama isaaniitiin haalota naannicha keessatti barana filannoo adeemsisuudhaaf mijatoodha jedhan keessaa yeroo ibsan tokko haalli tasgabbii fooyyeeraa jechuun dubbatu.
Ahun yakililu yatta huneta bakkaftireenya huneta tashaashilo.
Tasgabbiin naannichaa haala olaanaa ta'een fooyya'uu filannoo geggeessuuf akka carraa gaarii tokkotti ilaalla. Inni kan biraan ammoo waliigalteen nagaa hidhattoota naannicha keessa socho'aa turanii fi mootummaa jidduutti mallatteessan akka nagaan bu'u waan taasiseef filannoon akka geggeeffamu ni dandeessisa jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti filannoon bara 2013 bakkeewwan hedduutti akka hin geggeeffamin nafes obbo Yohaannis dubbatanii jiru.
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኬኒ ኬሳ ናኑ ፍለኑ ሰገልተኒ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ በከቲ ፍለኑን ግግይ ሰሚድደሚ ሰደት ኮፋቲ ቶርባተሚ ቶኮ ኬሰቲ ናዴም ሲፈምኒ ጀቹዳ ኩን ሰርካ ናኑቲ መነበሪ በከቦቶ ሙምባታ ፋሞ ሰርካ ፓርላማ ቲናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ኮፋቲ ከም ፍለኑን ግግይ ፈሚ naannoo filannoo jaha keessatti hin geggeeffamne jechuudha. Hamma danda'ametti osoo ganniin seeniin akka filannoon geggeeffamu jechuudhaan boordii filannoo biyyaalessaa gaafanneerra jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti kan gaafataman boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Beenishaangul Gumuz obbo Taaddasaa Lammaa deebii kennanii jiru.
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያውጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሪ ወሎ ከናን ጋፊው ካን ኢፍሲኑ ፍያት እንጅሩ ፍለኑ አዲንሲሱ ከሮሬ ሮበርባችሱ እንደከምባሱ ወጅረሙ ሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያልሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰኑ ጂሮ ጆዶጂንኬን አመተሙ ፍለኑ ናኑ ቢንሻንጉልጉሙስ ኪስተትራ ወጂሱ ሰገንታም በእንጅሩ ጀቹንዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያልሳ ኢትዮጵያ ጋፊቺ መነመሪ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳ ናኑ ቢንሻንጉልጉሙስ ኪስተሶቹን ራዲያቹሽን አዲንሳን ዴቪ ከንትኪንዱ ተውቤክ ሲጅራ ቦርዲ ቺፍ ሰበረደርቤኪ ሰባሴ ቱሪን ፍለኑን ቢያልሳ መሳጃ ፋብሪኩ በለማፍቆለ ሰዲት ጉቱ ቢያት አዲን ሰበሜቱሪ አከቢንሻንጉልጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኑ ወሊገላን ቁጥሮ በታኒፊ ኤዱኒሳኒ ከመነመሪ ናኑ ታንኪ ሰጥቲ አከንግግይ ሰሚናፊ ያድቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሙሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን መሪ ታስሱ ኢሳ ኢፍሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለኑን ጉናንጋማት ኢናዲም ሲፈምኒ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኩርመልካ አምቡራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ገልገለ ከሳ ሳቲ ለማበለካ ዳጀል ቀበ አንገ ሳቲ ሰዲቲ ሰንበታ ፊ ዲልበታ ኮፒ ሳተላይት ዳኒ ደበርሱ ከደራ አሰረትላውታ ከንሽን ከሱም ሜሴ አንበፍቃሩ ሞሮ